kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
Mashirika ya haki za binadamu yanatoa wito kwa serikali kuhakikisha manusura wa unyanyasaji wa kingono na kijinsia unaohusiana na migogoro wanajumuishwa katika mpango wa kitaifa wa fidia. Makundi hayo yanayoongozwa na muungano wa unyanyasaji dhidi ya wanawake na KHRC pia yanataka jopo kazi la rais kuhusu fidia kuhakikisha upatikanaji sawa wa fidia kwa manusura na kuwashirikisha katika kutengeneza mfumo huo. Pia wamehimiza mahakama kuharakisha kesi zinazohusu manusura wa unyanyasaji wa kingono na kijinsia.
Once a violation is established that indeed there was a violation, at the point of remedies, all victims that approved the violations ought to be treated equally, whether their violation was by state or non-state actors.